Jambo la kwanza DJ wangu una hatari. Kila ukipiga vidudu vyako tunakubali. Washabiki zako sisi wote hatulali. Tupigie tena hiyo minanda mikali. Ai.
Thank you supplier. Yes supplier.
Muziki paka kichwani kwako, Junkie Supply.com.